Ni kona mshina mwuse.
My feeling make it.
Nitembwa.
Nionyeshe shemeji kesho nisipotoka naye
nitemwa,
niwe na mpenzi aongi nikirumu naye
nitemwa,
kwa iloko mwelako kipata kuolewa naye
nitemwa,
pombe zangu akinywa leo nisipolala naye
nitemwa,
tacha pombe ganja ikiacha umalaya
nitemwa,
takwenda kila kiwanja ila kuja kuachawa
nitemwa,
niache ombea kisa juzi nilisutwa
nitemwa,
nibaki kuleo wakati kidimbu kimenuka
nitemwa,
nisikie baba sifunge mlango wa duka
nitemwa,
nisile bata kisa wate, niko pale, pale na kusubiri
nitemwa,
niko pale, pale na kusubiri
nitemwa,
nipo pa, pale na kusubiri
nitemwa,
nipo pale, pale na kusubiri
nitemwa, 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 nitemwa.
We kula tu, mademu wa singa tabata, usipopata utiai
nitemwa,
na unavyopenda bata ukikosa chai
nitemwa,
unavyogawa kwa sifa lisipolala walai
nitemwa,
upenda bia zaburi usipotolewa ni shai
nitemwa,
niache ombea kisa juzi nilisutwa
nitemwa,
nibaki kuleo wakati kidimbu kimenuka
nitemwa,
nisikie baba sifunge mlango wa duka
nitemwa,
nisile bata kisa wao umesusa wate
nitemwa,
niko pale pale na kusubiri
nitemwa,
niko pale pale na kusubiri
nitemwa,
nipo pa pale na kusubiri nipo pale, pale na kusubiri
nitemwa.
Aya sasa
wote,
shoga yangu chakuntisha una silete utoto, mala ya gani atapa fiumu una unanuka changamoto. Chakuntisha una silete utoto, wepisi gani atapa fiumu una unanuka changamoto.
Yani Mungu awache mafukara, awache mayatima, awache na wagonjwa, akutafutie bwana mwenye hela. Umelogwa wewe, umelogwa wewe sio mzima, umelogwa wewe, umelogwa wewe eti godi. Awaache wenye shida, awaache Ukraine, awaache wenye njaa, akutafutiwa kukuonga gari. Umelogwa wewe, umelogwa wewe sio mzima, umelogwa wewe, umelogwa wewe.
Aina baba baba lo baba if shishi ni moja tu na usifosi bifu. Eh bana baba filling station. Ebwana makali wa mtoto Idrisa huyu asija kaondoka na pochi. Mida mibaya hii watu wangu.
Hao wa China ni wengi tu na wajua. Ila weusi ni mimi chini ya jua. We meneja Satino. Nisalimie Romi Firidi eh. Aikiwa ni sisi hapa watoto wa Shishi Gang. I'm more flavor.